I've been waiting here for days now. Been waiting gaba ndakuthesha ne-jazz now. Kanti ukephi nakini babuza mina ukephi. But angifuni ukubaphendula kanti nami ngiyazibuza ukephi. Khulisa umntana wukho bebuza uzobuya nini. Ngamsula inyembezi emehlweni angazi uzobuya yini. Kubuhlungu how every time I cry mangicabanga ngawe. Used to let you win every time mangicabana nawe. Usakhumbula kusaye mina nawe. Beshara everything engikutholayo mina nawe. And it's been 7 years and a day now. Ngikubeke emkhulekweni who had never gay pray now. Enginakho ikhona besinakho amosha konke esinakho. Akukhona inokuthanda abantu lolisize wangishiya nalo. Ngiyakhumbula njalo ngiyafisa ngathi ungabuyi. Angibheke emathuneni but angiboni sewadlula.
Ngaphathisa usibonelo umfana kalokhuzana ngeza kuthiwa naye usedlulile emhlabeni. Kodwa ngizophuma kumaduze nje okuningi sokuxoxa uma ngibuya ekhaya.
Lokhu ngilindile phela ngithi uzobuya. Lokhu ngithembisile nabantwana uzobuya. Awuboyi, awufoni, awusoni.